omo kwano gongwe kwange. Hey yeah, love yo ye yange. Wali chiri nemesa mukwano, okuberanga nawe yakwagalanga forever. Omukwano gwaffe nze nawe tegulikendera. Kajibe myaka bukadde kulibeera muga forever. Twagalane tulumye nabo ababitamwa, ife twerage tusaliza baba tugerera. Bamala na budde wabwe guno mukwano gwatondebwa. Tubagambe nze nawe
omukwano tunakitone,
nze Romeo we Juliet. Abata twagaliza banji
abantuko
batwogerera binyi nfafa
yapokopoko,
kati manya teba kusuza kayanziko kubanga manyi zeyekwe kayanzi kange. Oh lady, yetwandigenze mukwano labyotya munsozi empanvu nga tusibeyo, netwewala bangi nga tusuleyo. Buli lwe nkulabako omutima guba mugumu, buli lwe obulawo omutima gweyawulamu. You the only girl I desire,
www.mp3ugandanmusic.com.